taratibu, mwenye macho ya aibu, msahau najaribu, ila namkumbuka sana, umbo lake mahbibu, kwenye maradhi alonitibu, siri yangu karibu, bado namkumbuka sana, alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, lakini atakujali, tali, akate kwa na wale, alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, ila wala kujali, tali haka.
Tapata wapi, kama ile, nampendanga sana, tapata wapi, kama ile, nanipende sana, tapata wapi, kama ile, nampendanga sana, tapata wapi, kama ile, nanipende sana.
Kwenye pesa nyumba gani, nikafukwa kunijali, haka nikimbia. Alitanganywa na wale, kwa pesa nyumba gani, miungaunga kunijali, haka nikimbia. Alo nifanya silali, jua kali, nitafute tukale, lakini atakujali, tali, akatekwa na wale. Alo nifanya silali, jua kali, nitafute tukale, ila wala kujali, tali haka.
Tapata wapi, kama ile, nampendanga sana, tapata wapi, kama ile, nanipende sana, tapata wapi, kama ile, nampendanga sana, tapata wapi, kama ile, nanipende sana.
Pato na nijenu tunu, ila nikiamuka simuni, pato na nijenu kilana, Mungu soma siana Palo na nijendo tumba Ila nikiamuka simuni Palo na nijankilala Hakia Mungu soma siana
Chutaj clever Hini sauti ya raisi Ilo mshindaga ibilisi Kwa wanadamu so rahisi Mwambie, last mo yu kutofautisha Kati ya msalaba na jumisha Kuna X na kuzidisha Nicheche
Pato na nijankilala Hakia Mungu soma siala